Nkosi siletha kuwe inhliziyo zethu ezophukile Nkosi Nkosi siletha kuwe konke okusehlulayo Nkosi, siyakhuleka egameni elinamandla asinalo elingithemba ngaphandle kwakho Jehova
September wave.